Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkemisar sappo e joy lewru juin sappo jeppi amre jabbili maslima chapane na e joy der maison de la presse pomoko jittunono do kabaruji yuyu warwita. Nyalom hande golle wada leledi ndi yalla jamandan ya fa batta e carte muden kande wutirde. On do wattu fu campagne bi ngay dana gondi timmude yilaruji dana gondi e wadde tenugol jamaade dana wonde wadde lettati di fu le leedi meden di fedne no do to kosem de holitiri seriyaji ko nayri bangal woteji kisi pamade le leedi meden dana wonde e yeddede no be kolitiri wite wattu jono ngana famtade do e journal gal di won no sembe kabaruji di min jogino do kiki dande di bismillah mo do e helade
kare kabaruji walti gol nyugal sharangal do sijo tamani
humpitinde fa famu hebe
kalden fa pamre
studio 80
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
Umar way galo joodi do microji di do kanko noddirte do fili dembale won to boggi jamde to be kollitidi nyalom hande do golle wada e leedi meden di ko nayri bangal ciudi sar wusiji di ko ni fana mudu yella jamma nan yotto yo le nokkule de fa banta carte muden kande wotirede de fa kebe famtar kedden Ousmane Nyali Bouli
lay balde didi keddinide wuteji referendum jama awari fa heewi lay suudu mairie ida burdo medina kura le commune dida bamako himbe de deyande ana gondi e dunndirde fa banta carte mu ben wote lay commune tatoba ecole monzo traware gondo hamdallah jama awari fa heewi lay mudun be himbe juri badjalan 3 e kodala bugu fa nangita carte mu ben wote do ani himbe dari jokkundir nokkuje didi fewtude e damde classeuji didi horeji o centre holtiwide humani be golle mudon sappo e go wombe do golle heewi do mu ben tagal wattu boydo o dari omo domi geejuma hebi kartal mudon lay commune joybo lay dalare meri dawda bugu jama ana wonno don fa he wattu medinden yogabe ana gondi e dartude biro ngaji mu ben wote do kani wotude yogabe du ana dari domude nangitinde carte mu ben wote kulikoro temede temede carte ke bama nangitede yottare nyaloma sappo e joy lewru jendu nyaloma geejanaado leedi yankako nugo je kewdo wondo taykita jama wari fa heewi nangitinde carte mu ben leydi gendi
do tayre fulle nokkule goddanto jamande holliti metti muden sanne hono golliidi gondi lanireed no sitan sidibi
nabe ando commune de nana nga papier no
min commune it ko jootimi mi wari yewde kartal al giddi bete watti jeegon jamde fa watti sappo go jamde mi lonki hebde mo golliidi yihrana wodir fey sabi jammoje yimbe jaata ana jillindiri hono kulbal e jara fu ana jillindiri a anna fu no yewirta indema jama ana buti sanne watti fu so neejo wari yoppan o nata dudu ana bubna gollede ben han uddudde nokkuji yogaji kasin to di talki jabde to menen ga dawda bugu mi mi hewtal kartal da fa hanne be watti fu be wi an so wala yimbe neeyen nata menen mede dari mi mi hewti kartal hande mbete gami boyi mi de dari sanne mimi yi inde dan mi yi foto dan du mi mili yade tewtewde talkur dan voti o nukkuto woto tomi tun
am tanga carte no fay voti gado nala sonama
ido kabaruji fanba hebe do beme ame ande kanyo do page facebook e compte twitter studio 80 balɗi tan hedde tenugol yimɓe gol timma leleydi meɗen dilli on ɗo wattu fo jamandana wonde wadde imma daraji ɓe gonde wadde noddaguji fewde e sukaɓe jokolɓe kañe fa yetto yimɓe looƴaɓe du jalta jaaha gotoyole sappo e jetti lewru juin waroru ndu sitan sidibi
ministère humnine sugabe jokolbe ana tewtira sugabe jokolbe leedi malfu tinno yalta ne aljumar sappo e jeegon lewru juin jingina olam hakkoni radio fa hande o ministre ana tewtira sugabe be leedi futtinno yalta sappo jetti lewru warannu mara di wotiji gaddo e tawede fu fedde noddirene M5 RFP kan en holliti jabine wadde di woti ngaji kuuji nayri bangal wiitude no sur serenu alana waro tiagal mudun le lamordo jogaji leedi amir en fina tawa genne ansongo kan en wadde imadraji famatin jamare jabne di woti ngaji halade kibaruji ana wonde yedele sur arajodi fu e damudun giddi alarabare to pelle parti politique yogaje ko famintinta jamaren le o cercle jabwade di wotingaji le genni kay sariaji hollita le sousere kesurnu hollitama yimbe lojabe jama ko fotte o battudu holliti kan e jabini sariaji hollitadi fa handen famtune jamare doddi kabare wotingaji ana wonde wade le genni nyoroji sahel tiagal mudun fedde humnine jingun hakke bane adman le leedi mali holliti ana tewtro bibbe leedi fu tinno watta hakile parti bala uji ummo hakku bibbe leedi le o wote ma tiagal o wote bere tewtro homo fu tinno muito yalla jan e dejara ana hebe hakkon bibbe leedni fu
weltingol nuigal sariya le la mordeme
en garan jokkitaade faande le lamorde hulitaabe le kereduuji di nokkule kewde kay andana yalla woti di anan godi jaati le deedo nokkula ma tata hen ko nayri bangal tenugol yimbe ko noddata campagne kay ko nande mudun jamare wonde le kereduuji di kay hulitaabe wi'e wobbe kay bi wonko wembi dum en kona dido wotiji fa kebe famtar ke Ousmane Niali Boule Ali Cissé
yewde dabiya le cercle kenyeba yottade tabirila li region sigaso yaborade duye kire le region tumbutu himbe mupen koltiwide wala ko andini ko hanti e tenugol woteji referendum ngaji di yoga mabbe koltiwide jati ana jogi hajiji mupen goddi ko wana dun
minen ka wala fu ko mi andani hen mi gongoddu ko mi kinno ko wana dun minen kale odo wakkati le gese amen mi goni fami dema wonko habbi hore amen ko wana dun le wakkati jon o so doktoror amen de ana heewi nyawbe do amen do dabiya minen ka enanan naji de ni minani dum min jay fey hunde tafonga wala fuko wayti e golu
changement ekologique
tawene diga le cercle colonji ba jamarande holti wid ana wonde imadaraji modon fayse wana himbe fu kede ko mamadou traoré wi o neddo digan goto
campagne o ka mi ngana ma to be dum no sanne homo fu andana dum ga minen gollobe le suudu merindu ka min andani dum imadaraji ana wonde wadede ga idun tanni koyde
lay wudu leydi meden di le region mopti himbe mun yogabe hon wom e fatoma kolti wide ko wembe dum ben yora finde nagu o won ko taykita kunadu no ko gondo bangé souma duku
to amen do fatoma do ka campagne o ana mate do jati kaminen ka de nagu oni habbi hore amen sabbi min bawa yaade nukule gonde le baleri leji taymi kawray e gube jihadin kobbe so min jibbe yaade souma duku ka tiddala fu wala
le hakke balde tati keddini le tenugol woteji referendum gelle yoga yana do mi jati fuddugol golleji mudun
Kosabi chuboda ajabi Kosabi chuboda ajabai
wattu jone kalden fedde no det parti pour la lumière du peuple wonde le leedi malindi holliti wi jamarnde fu wi jabini nuygal seria ani ngal watet le sappo jetti le region warondu lami be der fedde koliti dum hinchano yoga e himmeji malin kobe hore le majjudu be bidu sakkoto ko wakkati fu yimbe le politique wobbe chanzata pelle muden woni bayltita pelle muden ko no det nomadisme politico fa kebe famtar kedde kanko no det dum mulay allah sidi be yo kanko no goto e lami be der fedde ko ma sifi do de fa blending kasoge
yabe okina renovation
wel ta kon be goto wadaka le suudu sarya kesurundu amiri en fina tawa bakam en ana hen cekandu sukabe jokolbe ana wawi immade wati fu jingina leydindi suga jokolde fu hebo dubi sappo e jetti ana wawi immade faabo leydindi cekal mudun hala dewle hakunde rewbe hala mudun wala kasin cekal mudun fey goto wawa yopude parti mudun politik joka goddo kasin tumode kewde ana wiya en jaabinen suudu sarya kesurundu
ki permet de nous pousser à aller au lit
yiwa teko toro
wattu jona fedde no data kosem de kay holiti nuygal sariyangal sa yewti hono tenugol himbe gol wonde wadirede no be bihi won wondube yeddude ko nayri bangal sariyaji wotteji le nokko non be kolitiri wiide le gerdi de fur be ngadi no dango fewde e fedde no daten ezu huminire kabaru wotteji di tinno yeltin le hen dati yalla ko nayri bangal rewde sariyaji le wotteji le leedi me den wad le nokko keddam mo kanko no dirte salia trawore yo kanko secrétaire général fedde kosem de ko sifi do en do facci tang momodou samaseku
les pratiques publicitaires à caractère politique
tout gol kulle le madraji politique ko hono tisotungaji ka kinde fu bikki porte-clé calendrier ko nande mudun so jawdi so goddum yalla yimbe na jote den ngota na hada e wattu campagne ngaji de den hultino tan dum dona tonga fa ile saraji wote kamne matta tay kar wide yimbe le yogabe na kinni dum le communiqué mum ngadi min goytike ido sifaji de min darde gollirde age dun dawrude no saraji wote de mbawata teddinede
respected
so lando jabile sappo jetti lewru jendo sidio tamani min garan min kokkon do kabaruji no wotteji dibno data referendum di kani wodirde min uttan radio o wakkati de jetti yamde yotti fa yottio jena yamde so lando hollen sappo tati yamde du kabaruji kokkete do wotti referendum di so lando hollen sappo jetti yamde dulle on do nyalomo goto min kokkano kabaruji goddi kasen kaje fa yottio haluda me modu community do grand jallo kanye ko nande modu sidio tamani waran golde radio di wodde tugade nyalomande no secret batter haddude kikiɗe hannde mo min jooti on sanne heɗade heƴuji amen ɗiɗo kabaruji fono mba heɓde dow beme amen annde to son gaɗi www toɓɓere studio tamani no ƴeewi application studio tamani annda ɗo wattu joni so jeeli play store totawɗo mbawi wadde télécharge oɗo application kabaruji ɗi fo kettinton ko heɓa ene hettinade fande fan jeeye feeno ko nanndirɗo no ɗo e sen yewtere meɗen nde ana wonti wassalam.
Serial kessal leydi men di ana waɗa sappo e jetti juin hitaande 2023 ɗum yo wakkati yo neɗɗo ana haani hollude leydiyankaaku mum
bade kedde e ngeeka moɗon goɗɗo yaha suɓoyo immaaɗe moɗon njaltee faa heewa tawɗenne ley cuuɗi meɗen gotirɗi faa cuɓiɗenne ko woni hakkille meɗen.
Suɓaade ɗerewol danewol woni a jaɓi, suɓaade ɗerewol boɗewol woni a jaɓaayi.
Caggal kartal gotirteengal aɗa waawi faabotoraade karte goɗɗe kasen ɗe leydi meɗen anndani.
Woni carte passeport, carte nina, carte consulaire, carte donnergol mobile, carte militaire kañum e carte foftere golle civil na militaire.
Sijo tamani e golidi mudum fuf
ana paabo weltingol nuygal sariya sappo e jetti hitaane 2023. Sijo tamani
wattu joni en garan halde kabaru imma daraji ɗi fondation irondel wondi e wadde ley leydi Mali kañe leydi Burkina Faso kañe fa yetto leydi Niger ndi. Mbiɗen gondi halde hakkunde ɗeɗo leydi ele tati kono ayri bangal tiɗallaji ndiyam ɓe kolliti leydi Mali ndi. Sa ɓami yimɓele le temedere fo tan capantaton ɓe tan keɓata ndiyam ceniɗam le leydi Burkina Faso le temedere fo ɗum ɓurta noga e jeyo noon ɓe kollitir wiide ɗiɗo kabaruji yimɓele wonɓe ley ɗeɗo leydi ele kañe jaati dokki ɗum fa keɓen famtare gare keɗe ko studio tamani kanya fa yotto studio yafa kanya fa yotto studio kalangu ngadi do hen imma daraji Burkina Faso Mali kanya Niger wobbe kilo ngaji kewdi njata so keban diyam dum du hebulen diyam ceni dam wana ko yafi kebben be do yimbel wombe do leedel tati ko kolliti wiide do hen
ni o santabala
sini lewru me yottake hebude ndiyam ana tiidi ndiyam undu woni ko min jarninta sardingeji amen sini barash o mo intinama nafam mi sanne mi keba mi ngada golleji amen forage mo inado le diande herende do lawol sanga on woni momin nawtoroto ndiyam dam ana moji ka hejatami coggu mundu ana tiidi min dakanago gommi ndiyam forage woni ko min nawtoroto wattu yoga ndiyam dam min jogidan ana moji ka sabe forage o ndiyam mun nange hebirite sini nange yaltay min keɓata ndiyam no haniri ɗo forage goto wodi wattu yoga himɓe ne mbawi joɗade illa beete fa hakkunnangeji tawi keɓa ndiyam min tampino sanne le ƴaɓɓade miɗen janno nokkuji boɗɗude tewde ndiyam le gelle hono kartu madda nadu modduko wattu yoga min mbalan yaade tewtode ndiyam arande kilométre ngaji kewɗi min jaanno minen e sukaɓe amen tewtode ndiyam no yafanano min feyi
pour nous
hirana wayde ndiyam ɗum laadi sababudu so woɓɓe joppi nokkule muɗen le lefol sahengel non ɗum wori le gendiɗiɗo detta luuda irum le wuddu Burkina Faso kanko noddirte lasene weydirago yomo ndemowo toon maaro o haali metti makko sanne
les jeunes qui sont ici
sukaɓe jokkolɓe nokku amen ana gondi e ferde yaade lagina le nokkuji kañ ittete saabe ndiyam heɓatake ko hanti yalla ɓe gaɗa golleji sardiŋeji e nandore mum
fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogal andanɓe kabaru hawaluji kaali ɗati kanɗi nanguede docteur Ibrahim Boubacar omo jeeya le leydi Niger ndi kañum e Abdoulaye Tangara ana jeeya le leydi Mali ndi ɓe fuu ɓe mbi barasiji goɗɗi kani darnede
il ne plus pas
bon tidal hebene jogala ana fawi do nokku mo gondon gelle gonde sere mayo mo enene barasi dun watta fawi gada golleji nafoji ndiyam mayo go doggo jan yaade mayoji geesi tawene ko hani ndatte yalla nokkuji ana mo ene do dan daroto fa himbe keba gada golleji fu buri wombe hedde bangi mayo himbe jodi be le nokkuje ndiyam tawete ana dari le leedi fagasi forage ngaji kani wadede mo inire fagasa tawe ndiyam mun enange hebirte sabi kuran tawataake den nokkuje fa tidal laaji le kiriduji ɗi bangal ndiyan heɓene jogla laamo o han ittude jawdi watta e golle ɗe darontoɗe moƴƴingolle nokkuje ndiyan heɓete fa yimɓe gaɗa golleji nafoji ɗum ɓen service ngaji kuminiɗi ndiyam joɓeteɗi noon enen ɗin service ngaji ndiyam mum ana wawi heɓede no yafiri sini golle muɗum waɗama no moƴƴiri jamare nde darno ittude jawdi muɗum fa heɓa nafa
mu la charge des usagers
miccitiɗe wiide ko heewi e jamare nde fuu wattu jooni o sattoŋaaji wondi e darnude yallan heɓa ndiyam ceñiiɗam ka sa ɓami fa watti sattoŋaaji ɗi waajibi wakkati fuu tawaaɗo humini kono hayri banngal moƴƴintinde ɗum kañe ƴewtade no ndiyam ɗam worri ɗo garten haddude dow yewtere meɗen nde fondation irondel waɗi sijo yaafa burkina faso sijo tamani leydi mali kañe sijo kalangu leydi niger miɗen jeeli ɗiɗo tiiɗallaji ko jamare nde jogi yallan daña ko ɓoyti hen fa yimɓeɓe fuu keɓa ndiyam ceñiɗam.